dajimsafi.com.
Habari mbaya. Kama madongo mina shusha mtainama, kama maringo ndo mnaleta mtaitana, na zitungo kama fimbo na chapanga, na kuja na mitutu vita ya mapanga. Mikono juu kama una fili hizi, tingisha kichwa kama umekubali hivi. Ruka ruka kauogopi kuangusha irizi, kitaa kwa kitaa goma la machizi.
Nafanya kama navofanya, njia yangu nye upe sipitiza panya. Matusi misitaki kinona na kanya.
All day, every day, nanaonekana.
Nako ni tempo kama Shaolin, Wu-Tang Clan. We usi VL zote za kwangu claim. Sioni haja ya vita ni kujikata kata pain. Sioni chuki za nini tunazikata kata daily. Sioni mkiwa makini game la kwenda wabi hen. Hadi wewe unaimba sasa namna gani we. Msini skumye matimba mimi shata waza we. Magrupi ya hivo sina shakoka hen. Hizo show waspigi mimi nenda ule. Mchongo kuli mchongo mimi leta tule. Siku pingi kama menona mimi ni ite shule. Na wafunze na wafunda funda sina msukule.
Hey ma, miso play kama Neymar. Mtoto swazi so obeyen ka Rayman. Began, nweza spend all day kwa kustendan. Okay ma, miwase shei niko straight yan.
Nasifanya jele on shindani and then hit nani. Ni flan na flani na wale wengi nye desh vichwan. Choko choko na fioko fioko na test man.
Achi shombo na ropo ropo.
Hauna cash man.
Chende kijesh, napende tetes. Nangenga utatengo kwa stress. Siji frustrate, squeeze si check. Tangu na guji li juji njepes. Neza jiramba to face. Kujengo jiwez. Namlenga kipinga cha match man. Neza kugeza kugezo, kachezo kanezo. Kabezo alegezo na fresh man. Kwa pressure kamezo na pesa la fedo. Kakesha na wesha bila sense man. Stuka saduko tabuko kupupo kwa ndumbo tadunda mjesh. Biamo kapunga nyichungo sepunga manyunga kunduga so fresh. Tasega marumbo topata mavumba. Tandato kiyumbe bu change. Utata na pumbo kizachata chunda utachapo kukumbwa na ikes.
Okay.
Okay.
Okay. Okay. Okay. Okay.